Bugali. Na venye walikuwa na kesha kumwaga pesa akuda msondo. Na jiji zima walitutesa leo wanachekwa nyumbani ndondo. Boss peke ambaye na tesa, tesa. Kipindi magu kabana pesa. Niulize na uza dawa ama nilitunza enzi za Jakaya ama Kandale ama Madale. Mikuya kuku kwa tunosa toka mbale. Kamo jabale kacheze na wale. Wana nita boss kupa boss kabambe. Bilida sija some la nongea kizungu ni kinyo. Kicho panzi kanyo soda na bado kazima. Shamba wanya subi leo na teka jijina. Wana nita banki ndogo wakina Amina. Bana ito Saidi Mwamba kizota. Nazungusha dimba bila hata kuchoka. Hakuna namna kunywa wana na msijali vocha zipo kama mnara ukisimama. Ni kujichana kulindana ni habari za nyumbani za watoto kina mama. So kulichana mini nacha toka bongo TZ sio sako kulegana. Ni bosi mpya toto mpya na viwanja pia vipya vya samanya vina mama.
Nageuza joto kuwa baridi, baridi. Bosi mpya ndani ya jiji, ya jiji. Bekezi kami pande. Futwa tongo tongo na longo longo ele nginje nginje. Mbongo bongo tu maneno shombo inje inje. Adithi adithi jo lakini wongo sije sije. Nipi mchongo kidogo mikogo songo brinde. Ganga ngashe tat kamba menpata mamze. Baba nisha ganga nja panga chagas naona gere. Na kupeti kupanga weze mwaga chele. Zeni joto joto hili vanga laki kukwe siki toto. We bundi bundi laza po po. Hapa mziki hausi mpaka ko ko Rico.
Mamuni mamuni sumabu mbongo.
Nyaka nyaka, nyaka nyaka, nyaka kama nyama badom bitch. Wape fish wa kitaka, wape chapa, wape masa. Wapose cha kisha wanda time yonga. Useke tamacha kuwa nae kufafa. Kama uye mjua basko koto naeza kaka. Ongeza ni joto joto, ili vanga laki kubwa siki toto. Bundi bundi laza kopo, hapa mziki hauzi mipaka koko. Liko,
mabuni mabuni sema bobo.
Me, I swear.
kufata babe. Ungesema mtaki ningetacha babe. Mila tosa di washkaji ili kufata babe. Nona vunkosha zaidi maji metakata babe.
DJ SD. You make me feel like a star. More than the fame, more than the fast cars. Kiwa nawe nina fly sky high. Kama nimepiga na pepea so high.
So longo longo love ya wungo na kweli. Longo longo high na mchongo love. Moyo wangu shafeli. Bila hongo mbongo lenzi. Hawa ni mapenzi ya tapeli. Hiva kuna mafungo ataleta shemeja zengeli.
Yo, iki kitu ni real so kitu feki. Unavofanya na feel kudada deki. Tunapiga madil pata masenti. Home ni kuchora sabaka na piga deki.
Hey,
I know I'm gangsta, nipende hivo hivo. Sitafunga kanga wala dela sina hizo. Tapiga kazi tuwe wote kwenye hustle. Bani in bad, mixa pesa kwenye macho.
Na kucha jino boss, kila mtu anataka kumoe. Na nita hof, kila mtu anataka nitoe. Hataki ni koe, litimize nusu ya dini. Wapio apigi mswaki, ndipo bunge kusu mimi.
Speaker, don't you know we run things in a Tanzania? Oh, da 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 da. When I'm looking to your eyes, what I am gonna yona. Pressure and minimize. Napo gwana pona. Anna ni changanya. Asiko chanya. Anna ni changanya. Chibe angu mam. Ivo, ivo. Ivo chunga tu si chetenga. Ivo, ivo. Taratibu tutafika mam. Nangoma. I swear you did make me see. Singing every line. Giving them some brain. Feeling your embrace. You my everything. One and only queen.
Umezmama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Kwa chini, umeswama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini.
Ebu kata.
Kama miniskati ya K-Street.
Kata.
Kama nauli ya kesi.
Kata.
Kama sword ya mashete. Au kama mguu ya kadenge.
Kata.
Kama keki kwa birthday. Au kama Sacramento on Sunday.
Ina go down.
Kama bay ya hoka down.
Down.
Vile mademu zitoka na umestand. Kanyonyo za adole. Yani kama vidole za ondole.
Lakini cheza down.
Hey down, down, down. Juleo ina go down. Lakini cheza chini. Cheza chini mama. Cheza chini. Cheza chini mama. Cheza chini. Chini kwa chini. Umeswama sana mama.
Big fat thing of a flowing. Skin tight dress couldn't hold it. Why you too thick like it's swollen? Why you too bad and you know it? Why you drop down and focus? When I think clock that's a bonus. My bread, the light.
sight when you tiptoe. Shake something when you tiptoe. Don't brace when you push that back. That flight to it just like that. Don't tight when you tiptoe.
Neno kwenye kanga, kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Usa unaweza kusaki sasa, sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda, sibado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda, kaza na kamba, ama ufata yayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Unataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, bongo, just block tight, bongo.
Baby, oh, why you take my phone? 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 Basi tukombane, tuzuzane, sikusema unichunguze, umeaibua mwenyewe. Tukombane, tuzuzane, sikusema unichunguze, umeaibua mwenyewe. Ulipita Twitter, DM, ukapita Insta, DM. Kasama in bobo, na chati na mtoto wa kigogo. Unacho kitafuta, utakipata. Sababu na njia ya kuniacha. Ukiniacha mimi utapata nini? I go breaking my heart and then I'm innocent. Kwa nini? Baby, oh, why you take my phone? Baby, you want to take my style. Baby, you want to take my style.
Yeah,
see ya.
Magic Washington, you already know.
Yeah. When I show my guys, them show. When I show my girls, them show. Say I make them go down. See, when I show the girls, them show. Cause I make them lose control. Say they feel in my flow now. Yeah. When I show the girls them show. When I show my boys them day, I'ma make them go down. See,
grind with me. Maybe bump and grind with me. Maybe bump and grind. Girl, why
DJ love me SP.
When you grind with me. Maybe bump and grind with me. Maybe bump and grind.
Stop, baby, I gon' be my lover. Me, I think the drink, I do this over. Me, I wanna be your lover. Me, I go buy you this Rover. Say that money.
Kambesi na kimara Toba na sala Kibaka na misala Ata nikiwa mishe mishe Mimunzako na kumisana Wenye lombaya watupishe Na watu wache tumeshibana Nadisa baba Hadisa saba Nadisa baba Biki na kaba Fanyi kamo na jimuna
Ukiwa na wivu
Na jimuna Come on, ready, nigga.
Oh, yeah.
Three,
two, one.
Show me something, mama love. Acha wajogu wafate nyayo. If you can believe, tawa yao. Kila wakipi nuwa bao. Tepetesha mama paka nilege. Tetemeka kama unadegede. Nengenyeka nivuja ni chicheme. Eli niwe kabisa ni tekete.
Asa mpenzo pof, kipof. Mota njoz, kunipenda mtoto frani wakitajiri. Ini sumu kwa matoz. Yourself, close doors, me and you. Kukwacha hata sifikiri. Furana mani kwenye akili. Kuwa na miweka niye, yani weka dhahiri. Upendo matendo ndio ntakiri. Shapu nane kitanda nisema yote ya siri. Sifa nyingi nikianza na simarizi. Dimples kwenye shaft na meseto kwenye love. Beki zangwa zikabi mguwa shingo mguwa mbavu. Tomaso mbaka kino juu ya shingo kwenye mbava. Shakupa nyunga na figo mama. Kiniacha kwangu ni pigo la na. Nile mama niko diko sana. Yani kwako sijiwezi nshachizika bala.
Kanyagia, kanyagia. Bosa, na mini kesha.
nishe kama popo. Kanyagi